Eno ki bela di bezi e Sauda mtoto wa mama Si mama wa kuone Wala utabasa mtu Kamoyo kanani sakama Ka ugonjwa nipone Imani si mama kwa kotu Mama sita Dele wa meremeta Mimi hoi kabisa Nashindwa furukuta Ai, kena macho kuita Vile kama unanita Kifuwa nisa sita Sizungushi kabisa kwako Baby umeni washa Pili 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 Naumia yo yo Pili 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 Baby umeni washa Mwazako alisina hoi 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 Pili 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 Mwako neno sina Love you ma Napata oma Love you ma Mimi yo Love you ma Ayo yo Tinga matambara nikikuwa na tunafurai Nisipa kula na shiba kwa penzi la kogoi kui Zisiwe mbio za kijiti wakanipora matui Aya mama sita dele wa meremeta Mimi hoi kabisa na shindwa furukuta Ai, Tena macho kuita vile kama unanita Sasita, sizungushi kabisa kwako Baby umeni washa Pili 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 Naumia yo yo